ine ndingwari vhurani ni vhari ndi tsheni ndingwari zwa pano zwo mbalela ni pfani nḓilani imani nḓila Roma passi Siamo lontani me Anima fuori
I don't know boy.